octogenarian.
It's Polly G on the beat, boy.
Ngakuli chintu tene ni mazonde neni maliglet. Ni pressure hii malenga nizi pepa high grade. Wanare mela bantu nenze na wo same grade. Ni itana bossi muntu nenze na same desk. Vama nifunsa tiwayo konda kuimba pa death. Ni imbepa moba vana ni pala bali kuglef. Mwasazi wana cheni kaposta kumamwela. Nisekere la lero muziwe kofiri mchest. I choose music over school. My daddy used to tell me zaku pele kaniku. Chaya kona nguka kosi kopo patu mastu. But in a few time enzo I wanna chemu my studio. Fintuna sanka na vefe si fitch tika. Mutala na fela mono na pona pitisa. Education is the key na kumbuka mau ya teacher. Bakwa tunaboba maona ngani na pitisa. Nina pressure ngane zemu kazi ngana lesh tisha. Kaya nkuchita puanji popwela pasini. Ni nyimbo zingatize na imba zina minini. Oke si paza mbiolo Afrika. Yonza ndana nganchile kulemba nyimbo za puino musonte. Kansi nganenze chengwa mwazi wa mustation. So chizaka nipaya ine ni depression. Life si buku kulipeba na isoma. Filimu future nga kwenzo nkala kuona. Bambuya benzo funa nkankale fatha kuloma. Do not drop your weapon because your enemy is smart. Muntu silefwa fomo kuza wapanga fao. You lose nothing ina ngubanga kuone dao. Life ima faka muchive unkala face dao. Chifundo kuri waja beba na pampamo last. What if nagambe ndia iza nkala nyimbo ya last.
If I knew then what I know now. Banging a cat in the la ash, who killed? Yes, I'm a lot of agulula. Yes, I'm a cogonke, Augusta Mandani Ami. Mandani Ami. It's a salary depression. When Kulung Kulung Abu Pina. Long toil.
Nowadays water is thicker than blood. Ni mazifunsa na taking a long path. Palas na mbokumbuka na fe benzo kambaba dad. Benzo ni warning apali music thing. Mana wanga yesa kona ngun teaching. Yofuno kala big thing. Remember question is the key. Nangu life ya benda njapaneo beating. Yesa pana manamba ya malangiza siyali mwayenze lili before. Pani mvela bebe nsapo tanga siba chumpa fo. Kupisha kwa puanjini kangi wokwili ila kwini plot. Ngasukwa niso kwila zomba mmanzi. The only thing you can do yembeke zele kumarket. Uzaka chita understand it yoza kazi watinganga na efe na kula macheti. My grandmama used to tell me kuti nchoka ikulume nshi wenze na yopa fupi. We got them, we shine if you're my groupie. Mu music, you mu malibo muti. My dream was the kuchosa kwini kugeto. Manja is like if you're not salida tefyo. Benango watini na zonka mwana. Exemu ntu anapanda angangare mchawama.
If I knew then what I know now. Banging a cat in the la esu kile. Nyaza magotu wa agu. Yaza manga kogonke obuse manze ni yami. Manze ni yami. Isaselwa yi depression. When kulung kulung abe ungu pina. Long twalu ya sinda. Angwazi na kutwala. Yaza magotu wa agulula. Yaza manga kogonke obuse manze ni yami. Manze ni yami.
Beats Music.